Yeah, it's how I'm feeling, right? It's only me, right?
One shot ready production.
One blood, one production. Heavy G upon the ting. G.O.G. in the build. Razmo, waeleweshe.
Unanijali kundani, hebu kirogo nikimbie. Uzuri uso kifani, kwa nyimbo hii nikusifie. Unanijali kundani, hebu kirogo nikimbie. Uzuri uso kifani, kwa nyimbo hii nikusifie.
Una sifa nzuri neza kuita malkia. Una sura nzuri tabasamu pia. Una idea crazy ndo mana na kusifia. Ume nifanya bwegi ndo mana mina sinzia. Niki kuwaza jeli ndo mana mina kumbia uko. So fly sky highway ni nyota. Umeniziba mboni mrembo siezi ona. Kwa mwingine kozo umenitosha. Unanikosha nimeoza. Be a queen for me, king not a hoe for the team. Never flip like reciprocal the figure though. Hold me tight with the love, never let me go. Every day I want you more. Show me love, show me love, show me what you got. I'm in love, no question. I thank God for your love. Prayer session,
We ndo sababu ya unyonge wangwe. Sinajua we ndo kila kitu kwangwe. Oh baby, ay 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 ay. Kwa leki na chantalia. Oh baby, ay 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 ay.
Baby, baby, njoo kwenye beri. Njoo tufanyi yetu kama vile kwenye teli. Joni kupe keki, tulishane penzi. Napenda 6-9, juu zingine misipendi. Najua mahasidi, wanataka situfeli. Nashukuru aliye juu, wanatubariki tu. Sitosonga mbele, shangwe na vigele gele. Wacha wapige domo juu, vihere here. She's my girl, she's my type, she like me. And I like that, she's a bad girl, I want it. She like to have the starter, we kiss night na flash black. Listen, warembo wapo wengre kwako na vuta mkia. Si wajua wendo wangu mia. Mama mia nina ye kuzimia. Nime misarufu yako kama ya Be queen, trail pal G. Si wajua bila wewe CS make G.O.G. man.
Wendo sababu ya unyonge wangwe. Sinajua wendo kila kitu kwangwe. Oh baby, ay 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 ay. Kwa kina chantalia. Oh baby, ay 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 ay.
Tomorrow and I wanna make it rain. Baby girl, I mean the Buddha want us to play. Unani work a high, you're my Mary Jane. Me, my boss, who are my pins, are locked in with jail. Many funny crazy girl, I'm insane. Weni, nzuri sana. Saki unipende na taku unipende sana. My pins is sikupende, my pins ni kupendana. Tukifika home, kwa shower, tunakunjana. Hakuna kusimama, usiku hali mchana. Wazuri wazaliwa we, ule umbo mama. Unafiga tight, huwache kuwapa tama. Ukipita town, machi yote kwa kumama. Unanipa round, nevyo katalio jama. Najisikia, nikiwa nawe mi, ujisfia. Una mapenzi ukweli, ya sincere, huh?
Wendo sababu ya unyonge wangwe. Sinajua, wendo kila kitu kwangwe. Oh baby, ay 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 ay. Kwa leki na chantalia. Oh baby, ay 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 ay. Wendo kila kitu kwangwe. Oh baby, ay 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 ay.